Baby, show me how to take you. 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 Baby, oh, pale unaposhika unanimaliza. Mwenzi, oh, ukija kuniacha utanitatiza. Unajua kupendwa. Upata na kupenda toto zuri la kichaga eh. Unajua kunikosha yani kwenye giza unawaka eh. Unawaka unawaka basi baby kidogo ni baby ubuge nifinye kwa ndani nje zogo leto tiki unoku unaitani usije ukauza mwili wako nikafa kiholo mama we. Baby show me a lotet yo. 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 Peleke kidimwe tukarebati, naogopa kwa mparange. Nikikuona kiri nani zuzua, kwa muna nini. Yani upo sexy, unanivutia. Hayo maponzi unanitega mi, nachanganyikiwa. Nizo dufi unavoramba jamani, unanibia. Au nikupeleke kwa baba, tukapale miwa. Basi baby, kidogo baby, I'll go get it finye kwa ndani. Nje zogo leto tiki unoku unaitani. Usije ukauza mwili wako nikafa kiholo mama. Baby, show me a lotet yo. 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 Let it be known who I am.